studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
le mali mangal mudum fu kala kede do studio tamani odo sa saki modo Ousmane Diko halan ton kabaruji gondi do di jewde maison de la presse ila bamako Salim Diora wonani en to boggi jande to temel kewde yimbe ngoni mettabe en tiida la mali ka worini walde on a tout compris dun pami kala waɗi keña jonde damal ambassade de France li Mali ɗo nanna ɓe kolliti barkan ana wondi e walludeɓe Mali feccire ambassade de France li Mali ɗo du fenni ɗe kayfoje barkan e ministrement keedanali fay goto ana dawridi du e ñande fou ana dawride ñande fou du e laamiɓe leydi ndi ñalaɗe temedere kiɓɓi ko Amadou Dioum gollo UNPS suuta ila noga jeɗɗi lewru avril heedi yuwaru li laamu motti koreji makko kañum e yimɓe makko fuu dardi laaminkoɓeɓe gaɗa ko mbawi fuu yalla omo yoppite hono yakawde yakawere kañum e wayde yarodirde du dow laawi bama ko ɗi ana daɗɗi sifa hannden mono fuu sikki kañum ana e gonga so yedde saria kenan famɓeɓe ka kolliti yo wayde birede ila li galle ono galɗini kaɗo mbaka yo ɗi goni sembe kabaruji ɗi men jogade an bisimilla moɗon e dow studio tamani temede kewɗe yimɓe kolliti metti mum en fewde hono e Francie fanda hono no tiiɗalla Mali ka wurri hannden ni ɓe gaɗi hono jonde du damal ambassade France li Mali ɗo yo fedde on a tout compris ɗum woni min paami kala darani ndeɗo jonde no mettaɓeɓe o deƴƴali fewi ko Francie muli juuɗe mum e ley tiiɗalla Mali ka ɓe kayfi hono barkan wallude feccugol leydi meɗen ndi fa kañum e ko golli le hono basiji hakkunde sema e plateforme heddi kiidal fawarde e wad wartugol menaka le juuɗe sema kanko Adama Ben Touré keƴaɗa haala on a tout compris haaldi e Oumar Way Gallo kañum Ali Aydara keɗɗana ko Mamadou Samba Seku faccitani hen
on a constaté que la France elle est présente
fay goto dulla immoɗe leydi France gamenga ɗen goni faabude ndi hewtude gutu makko e huncande hoore golleji talkuru siñinanu ndu ka wakkati juuɗo o min taki wiide wona ɗum ɓe kenni saabi nder saha leydi ndi nde yiya foof eɓe jingana yimɓele ngal ɗo gubal siñin ngal talkuru ndu e jeddogal du sata foof ngal woni gubal sema seeda fuji hakika kewɗi hono bangal yimɓele ma bangal natte en ma dunno bangal mangal paɗi en kolliti wiide solasaɓe leydi France ɓe na paboɓe ɓamtude guure kewɗe nder saha leydi
beaucoup de localité du nord Mali
ambassade leydi France le Mali ɗaɗo fenni heedande le gueɗe gonɗe e habtude ɗe nanne e wimu en barkane e ministrement ko gollirta keriyanta ko le leydi ndi ñande fuɗu ana kalda e laamiɓe leydi ndi dow dawridinde a wi France hono sariyaji yo gooti nonno ɗi donnirta du no ɗe haaniri heedi kala du nanno kanko David Sadoulé tindinowo aranoɗo e ambassade leydi France le Mali ɗo wonko haalde e Idrissa Sako keɗɗenna Mamadou Samba Seku
Barkan intervient en toute impartialité.
Do yila lamu leydi Mali woni ko fedde Barkan hinnoto kala imadraji tawane jingalay fa goto ele tabagol dun talkur kawral siñinandu to Algetum e kenya kala ko golla bangal ndudo talkuru ko dental ngal dawri be ngoni lamu o gube sema e plateforme e do faba dewrintinobe kedde adnandu bangal fedde humaninde kabar ndenagu fay hunde hulitata wiide Barkan ma minsima gollay putal hakunde pelle leydi Mali de buri fuf hakunde gube sema e plateforme e do fuf no potani min sariyaji kaborde CTS dawri ɗi no potani pelle ɗe fuf yama won gullitoɓe dina goɗɗe ka min mila wiide kabaru o suɗanaki fay goto pelle Barkan e minisma no pocci nder imadaraji mabɓe ɗi hono no mbimi ni yo e ley totodiral hakkillaji ñande fuf hakkunde amen e laamukoɓe leydi Mali ɓe
quotidien avec les autorités maliennes
kala ko jiɗɗon famitade pooɗe fay dow ɓeme amen e facebook na twitter nadu ono mbawi noddude numéro ji 75 84 11 11 nadu 75 84 12 12 fa kolliton hakkillaji moɗon ñalaɗe temedere kiɓɓi ko Amadou Dioum gollo UNPS suuta ila noga jeɗɗi lewru avril heedi yooru le région motti caggal ko wiɗo hollinoma ñande jeɗɗi lewru mendu wala fu kabaruji tentiɗiɗi keedanɗimo hannden ɗo koreji makko e hiɓɓinoɗe makko fuu ngala ko andanima hannden ɗo dardidu laaminkoɓeɓe gaɗa ko mbawi fuu yalla omo hewta hoore makko kanko Oumar Cisse hooreje dartoɓe no Amadou wartirta le galle mum haaldi e Adama Amadou Haydara keɗoɗen mum
idamo nanga dum min kaba hono wiide kabaru no mo yopitire so na ni video mo wadi posté le 7 mai on golli ci wiide o mo wuri o mo darda e jama o faabe sallo o mo yopite ilanden min kaba mo honte dalilu feji di bamino ni aadi wiide be yopitam mo ka fa hande o yopita ko woni juude min kam bi nodda laamu o yewa sunu wattu no halde be yinde sallo yopito kanyi opposition be be tinno oren dina mi ngada fulno be ngatto sallo be kalde ben min anda min pamata batte hudum mo nanga o fullo no go mo dido mudo o aslamé neddo juulo nanga do wala mal wadda jo malfe ngara fi Allah bi fitamo
nena wurtinde gede nokkuje kaye fiji mali woni ko daranibe dum gondi e daddude dabareji kesi batumobi hon beta hande daranibe nokkuje kaye ni de kanye otelaji fu do bamako do beta handen horabe walde de dun do mali do humanibe pamtar mudun dardi hon golid dibbe mu en fawarde gofanman futtino pabo e wi mabbe se gollanobe horum en kebali hunchal kunchal hore fana mudu tan tidal heddoto e wonde do wayde denaku dengi nena kanko mocce jara mocce dara hore jo walde de wonko haade Umar Waygalo keddana mumidi sendebu
le secteur du tourisme se porte
kabaru kayfiji leydin di moƴƴa joni kammi de ngada kala ko bawden yela idu mo intine kambar mumiden do hande yo batte rafindenagu du moƴƴa joni kaldo hala tourisme wana hotelenta na gollobe agence voyage 1 na nako en yo bibbe leydin di fu kebata na famu kala homo fu ana hani faabade yirwere mudu kanyi pabotobe ame buri fu pelle kedde aduna rundu kumani de kayfiji feso rafindena ko ana wana dumin do danyan de dum timmi mi de golla kay yalla yirmine gollirden de yo gollirden nafowo sanne leydi me
secteur qui apporte beaucoup beaucoup pour notre pays
kasara lawol kati sabi kenya jeddon neddo debbo hamila ana hen ko buri chapantato du barmi e wi cede yo mobile kewgel yimbe doni karngaaji mawdi di goppi citerne e wi mabbe ka hono citerne jahanno do bamako ana wonno e doddu ettitindu wattu ma fere mudun boni de hono hoolore mawnde e wayde yarrondirde dow laayi bamako di ana wondi e jallaade jallaade fa wadi hono sugula mawka nenno mono fu ana sikka yo kanyum woni e gonga dow sariya laawol fa saatu fu ana yedda kadu jomme mobilaji e motoji ka joppanta yaarobe koyde laawol fe yo wayde hono yarrondirde waddata kasaraaji laawi kewdi di nenno yoga ka holliti yo dum wayde biirede tan ile galle mu en ngaldini wayde tabade sariya laawol ka keddan Umar Waygalo e Mamadou Samba Seku fa beedoro den faam
dunki ande hewbe andambe no dati ngori kolliti wiide ko lati sababu wakkati fu kasaraaji dido bomako do be kolliti wiide wattu jono sa ƴewi hono donnobe sotorma ngaji fa yotti yod donnobe taxiji be ko buri hewde mabbe fu a tawan be an persisanne le majjundube beedi le hen donnobe moto ngaji be wakkati sa ƴewi no jaratnobe bi be jahan do kana yaade won yimbe wobbe du kollitimbe wiide jamaare hande de biraaki kede ko beedo yimbe le cifi do hen jama
on vaage ko buri hewde jonnoje ngoni ko inrabe amen be kanye bandirabe amen rewbe be e kintinta sukabe amen be denno so non suka birra siki wala dum tan yette e makko e hakkilo am polisabe be kani hun tan hore tabagullo sariaji di no haniri min mi la wiide o do tagu yimbe lebe na hulta yebare sarabe be bangal birgu
dunke andino kabar ne dako wori kolliti wiide jamare de sara mudi en be jati ngoni ko darta ko darde mudu en le majjundube bi jukkoje ngala kasen ngattede fewde e yimbe le ngadobe di do golleji kede mo kanko docteur Ismaïl Alassane May gaw ko mo sifi do hen
on constate cette intolérance
o do rafinidi na tayka sabi wakkat joni o jamarande yebike kulle kewre bibe leedindi laamu ko be fuf na jogi hen gedu sabi yo kabaru mahugol kasindene furuba en yo kabaru pulisabe laawi be yo dun kabaru sariaji laawi en tayki wiide wattu joni o balike ne hewbe ngalana ko hemun en teddungal sabi ko buri hewde kambe joni en mobilaji be puddata yennude yimbe
la tete la voiture pour insulter
fa handen kanko may gaw ko holiti wiide le hen fa dido tidala kebene jogal ciagal ko sariyaji di jaltinali hen no dati di gorri ana hani ko jamarnde hokke do hen hakkilaji lobbi
état doit aujourd'hui
bakkar jun o ana hani lam o wara imadraji yalla jamarnde na bedoro famu do kabaru sariyaji lawi di kabaru taguji di kani kunche na dohore e kanye kabaru kuteji di rafnedi do lawi di sawimbinta yo hono ni ko hem mabbe kambe polisabe be gollanta be kumbitata yimbe be do jogula lobbo do lawi di sato jati yela mabbe yo yimbe le luta sariya yalla e jukirabe kalisi denno su eden jidi denako do lawidi on ido sifaji kanden ewtari
farde dido debreji teltinidi hebenede wattu jono jamarden hani hokkede do hen hakkilaji lobbi jati homo furdan way wadde ko wawi sabi de sa dalli honoma dabbiki in lato sababu du fatikasara wadli dati
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Sen garte e kabaruji region ngaji meden heedi katika hono batulan lanade fotore leydi anka ko fuddi bete hande les préfectures katito neno o golle faabato no bamtare leydi anka ko kawril do du ko badato temen nayo neddo jurobe le pale kewde ministre en joyon G5 sahel de anahe faawarde horebe sukabe leede fu kawri hen an buri milliardji tati sefa gadeteede e jengol projet kesso kumantodo sababuji luggudi faanda hono basiji e torro mawka dun ARC nana yo beta hande golle mum fudda to mottito yo hejo ngartiro de yere de inare le communaji chapantati enay le region ngaji wuddu leedi meden dun mali kanyu ele ngalduro be mako fu gonda ana buri du millioji teme enay gadaadi e maadi gollirde chambre de commerce regional kulikoroto on kurbita dun kenya e wi premier ministre yo yirwende golleji jaagu sabani ngodo hakkulo neno o nokku faabato daranibe jaagu e usinaaji fu nangondirde e dawrudi defa njara yeso faabugol ndema le laamu sego sabani hono cooperation canadienne hokkude jawdi projet ko warata e milliardji jeena region o neno feyaaji mu inte kaybudu teengal faanda hono kebal bibbe jalo fa jalo nan jiude 2017 yaade 2018 gollerde demal region o daranto golle mudun kumani do du coup o hono cercle ji nyono fa warde e segu yo do kaddude di do kabaru ke der arfande yotrema na yeso yen tawde yontere warore